Wapi Steven na Frida? Wamependa sana walai. Harusi tunayo ama tuna? Gene gene basi. Only Stars Music Band. Mr. Boa. Tingika Music. Leo jamani shangwe zimetanda, waja wote watabasamu. Ni furaha iliyoje, sifa tumpe Mungu. Chanda chema huvishwa pete, kongole kwenu Steven na Frida. Uvumilivu mlokuwa nao, harusi nzuri tumeiona. Wazazi pande zote watoa radhi kamili, Baba Simon Kombe na Mama Betty, Mama Magreti na Mama Joyce. Wanawatakia heri njema, muishi vyema nyumbani mwenu. Mandugu Matendo, Matawi na Lucy, Liliani Hare na Yemwarandu. Wanakukaribisha Frida, ni raha umekuwa wao. Dada Christine, Doris na Rita, kaka Dennis, Michael na Jobu, Anthony na Baraka. Mulage ni dada, baba ya kwenda kwa kweni rero. Mungo yere ni mato, Steven anagira na luara bakwe.
Shoyo shoyo umutangireni,
Frida komarizo kishara kishua.
Aya atakala muma kombe,
na hungara remi kisha huwa vande.
Shoyo shoyo umutangireni,
aya milulu bye bye.
Aya atakala muma kombe,
Steven anagira na luara bakwe.
Shoyo shoyo umutangireni,
Frida komarizo kishara kishua.
Aya atakala muma kombe,
na hungara remi kisha huwa vande.
Shoyo umutangireni,
aya milulu bye bye.
Aya atakala muma kombe.
Daddy Samuel Tuba, yapwa tupolai, tunamina meridia. Wapi uncles James Tuba, Michael Tuba na Evans Tuba. Wapi Auntie Rosie, Kaneno, Kazosi na Furaha. Wifi Mapenzi Tuba, Babu Kenga na Nyanya na Majefa. Leo jamani shangwe zimetanda, waja wote watabasamu. Ni furaha iliyoje, sifa tumpe Mungu. Chanda chema huvishwa pete, kongole kwenu Steven na Frida. Uvumilivu mlokuwa nao, harusi nzuri tumeiona. Wazazi pande zote watoa radhi kamili, Baba Simon Kombe na Mama Betty, Mama Magreti na Mama Joyce. Wanawatakia heri njema, muishi vyema nyumbani mwenu. Mandugu Matendo, Matawi na Lucy, Liliani Hare na Yemwarandu. Wanakukaribisha Frida, ni raha umekuwa wao. Dada Christine, Doris na Rita, kaka Dennis, Michael na Jobu, Anthony na Baraka. Mulage ni dada, baba ya kwenda kwa kweni rero. Mungo yere ni mato, Steven anagira na luara bakwe.
Shoyo shoyo umutangireni,
Frida komarizo kishara kishua.
Aya atakala muma kombe,
na hungara remi kisha huwa vande.
Shoyo shoyo umutangireni,
aya milulu bye bye.
Aya atakala muma kombe,
Steven anagira na luara bakwe.
Shoyo shoyo umutangireni,
Frida komarizo kishara kishua.
Aya atakala muma kombe,
na hungara remi kisha huwa vande.
Shoyo umutangireni,
aya milulu bye bye.
Aya atakala muma kombe.
Wapi Steve na wake Frida, wamependezana wala. Wapi Tuma, atingika, 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 atingika. Azegede, 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 azegede. Apopo, Holy Stars Music Band, Costing Talents, Mr. Go, Tingika Music. Tingika, 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 zegede, 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 zegede. Harusi tunayo amani.
tuna bila kumsahau na dhahabu tumona pale ametua anacheza walai wapijeska hamu tingika natingika natingika
Steven anagira na luara bawe
yo 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 unzangireni
Frida Komarizo kishara kishua
Aya atakalamu makombe
Na hungarareni kisha huwagane
Shoyo shoyo unzangireni
Aya milulu bye bye
Aya atakalamu makombe
Steven anagira na luara bawe
Shoyo shoyo unzangireni
Frida Komarizo kishara kishua
Aya atakalamu makombe
Na hungarareni Kisha huwagane
Yo 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 unzangireni
Aya milulu bye bye